kama socks guna weka sneakers shana jari mwili kumpendezo na jimix docks. Hey, what up, pups? Napate high, sina nisha ya sawashikali wa kinstabai. Ni peace and love, hali ya maisho siulizie. Tuna bang all night, ukuna toto shepuri. Wanungu wa mili sasana, wanyakwa sapa ndoho. Wandali wa njia maskan, yani we pack with them. Boda tunasaka shilling, bila kutiali stinning. Depo wa touch on a game, still we pack with them. Gang bangs our aim, N-E-O-P's our claim. Nimelelewa MB, nimekuria MB, nimeenda school MB. My first best, nimeandika bado nipo MB. Legendo MBY, kama 2.1. Atanki die, my favorite beat, MBY. Legendo MBY. The best of people pop them bang. Legendo MBY. Ni ash to dash, toka M to the BY. Yenye vipaji so shy, japo kifedha ndo dry. Ila the same to NY, pande the thousand high. So we pop like them, and we game like them. So respect to them. Legendary kama Sugu na Dr. Wise. Heshima kwake BBG, my old school splash. He's my favorite list and best DJ forever last. Talent ilikuwa naona pops nika glow. MBY abbreviate kutani kuta mbea. Mashow ya live na matanuzi and za cave dwellers. Pembeni headbangers, isanga family. Tulipo punk trailers, tukiwa na most fellas. Nalika safi, nimda safi kujina fasi. Hawa ni gasi kwa wepetu, wanaopendeza na wapamanda. Wana jilabu MB, wana pendeza KMB. Na hindo MBY. Na hindo MBY. The best of people pop them.